Yeah.
Download it to ilovesaidmusic.com.
But you already know. Kwaba type to lolesha fat yoke ubu wafio.
My pressure.
Ubu wafio.
What?
Ubu wena hoke wafio.
Wake up, wake.
Kulaba type to lolesha fat yoke ubu wafio.
My pressure.
Ubu wafio.
Wake up, wake.
Hoke ubu wafio. Wena wafio. Pressure and bila fe from first conversation. Nakupela hype, nakupela motivation. Baby muli queen, jikala kumas media. Muntu wakaye na ekala mkalinga linga. Iseni mumbone, detu mapoka ulendo. Ationa alikuata Charles na ishiba buino. Halepo na fe pius rizari. I can't fix it, detu mbebali. Polishi yali naba nangwe fo. Nangu chari ni webo, tuwa chitashani filiso. Hey babe, meet my friends, who you need Tasha, Mili, Tiza, Tiwalenji, Tashupa, Anwafe, Jema, Son, Tate, Mama, Cocktails, Ababa, Mbini, Fleming, Lamborghini, na Shisha. What more to guate more touch? Namaste, Saya, to fall, I'm what to do, Pusu, Kwai, Faipi, to Lulesha, Fatoke, Ubu, what fiob?
My pressure.
Ubu, what fiob?
What?
Ubu, when I hoke, what fiob?
Wake up, wake.
Kulaba type to Lolesha Fetoke Ubu Wafiob.
My pressure.
Ubu Wafiob.
Wake up, wake.
Hoke Ubu Wafiob. When I Wafiob.
Pressure yambi love your body first conversation. Hi yeka yeka paka wawa irritated. Umuntu kumu mwena fye kubosting yakwe. No kukope shapa mamoto kaya vanankwe. Hi, my name is Rob G, the big dealer. Nation afye kushiba titeba liya tutina. Naba popo kabati patumba ni wala. Mafuaya wako luamu baku kambila mahala. Not if your daddy fwe tulivak dala. Come with a friend, aboni shiva mawala. Go wawa lomba mani, wena kushimia na phone. Borrow transport, I will refund you in the morning. Dead type, inga sangwa na lanji. I'm a big deal, go hard, live ulaji. Kwaba type, itulole shafya toke ububu afyobu.
Weka weka fye.
Ububu afyobu. Ububu wena oke bu afyobu. Kula bataipi tulole shafya toke ububu afyobu. Ububu afyobu.
Ububu
wena oke bu afyobu.
Homba.
Swatu wala nda wapuisha ka?
Homba.
Wala nda papene wampuisha.
Yonse.
Uwikala kwe?
Kunganda.
Serious. Uwikala na wanani?
Dawa nchikala nabu.
Bwa hizo batikani hizo ka?
Yeti.
Bwa hizo batikani hizo
pe? Eno jeti njeshi.
Okay.
Wasanga walete ya ka?
Download it from ilovesaidmusic.com.